Elijah, Gaffy them have a challenge. Aha, if I make a youth, you keep presenting.
When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a baby to do right say. When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a baby to do right say.
Lack of security is the biggest calamity. I wonder why people are full of animosity. Most of my people are losing their property, and this is what we are getting, enmity. We just have to live in peace, love and unity.
Mtahani akupitiki, hakuna hata amani. Nimetoka mtahani, hali nimechoka. Wezana kitu kali mtahani, utabaki mesuko, utabaki umetoka. Vizana mtahani, mko wapi, tunabaki tukilizia amani.
Yeah, troublesome upon the case, mother case. We need to put you before habari sikia, baya vumilia. The chief asla nisha ingia. Fudo medika miniko poa, niko poa kupigana na maisha. Kila siku akilini kuandika isha. Hadgonde kudumu, juma isha ni magumu. Ndugu tulia usinyo sumu. Dunia ni mumuhumu ni kama wanitaki, wanitaki.
When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say. When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say.
Kukara di majini, basi tili ya makini. Hindo wito wangu na mina na omba ya nyuradi. Ufisadu mekidiri kila day ni huzuni. Ufisadu mekidiri kila day ni huzuni.
Je, ushasikia peace, yo kitu mina disi. Nisha freeze, nisha diss, kwenye flow ni parties.
Kisari kumbe make my boys, wengu wa black. Kwenye kwa na mistari, kita dhali zipo banki. Mina flow na mistari, niki drops. Jalis, gelis, manila, kill to
history. History ina nipa full mention. History ina nipa frustration. History ina ni ate kwa machani. Na baki nina draw, walai na kosa draw. Ukiteki nime come, nime chill too. Zina say, zina bra, nime post too. Wanna lie, eti on, nina lie too. Skia hii, nika vibe. Many one or two.
Yeah.
Cute shizal.
Yeah.
When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say. When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say.
Maisha ghetto imekuwa kama ndoto. The only story hapa imekuwa ndi msoto. Boy tulitetea anataka prezo. Huku na mwananchi anaumia kama Kenzo. Amani ndo kaji nangu tu ya kwanza. Kitu important kama ji uko turukana. Kenya ni moja, sambona tunapigana. Maisha ni yetu, sambona tunagongana eh. Ununa mwenzako, nuna tukaye ni pepo. Na hibi juzi, wandu mekua tu ni peko. As we fight, watuwa mazewa kwa state. Me and you, maisha haiko stable.
So viongozi wetu badala kujijenga, kazi wana kujijenga. Wanaishi basement kubwa kubwa buriburi. Kilelesha runga na zile zingine. Wenye wanazijua, toto wana chop shule kalikali. Shule nzuri nzuri, so tukuche kwa umoja ndo kiji.
When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say. When they face the same, when they face, when they drop on the street and become one day say, in a big Kenya, we are the genius. My youth to go up, it's a pity to do right say.
Mama, papa, kuka, reka, 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 eli loko. Avana, pometinda, avandi, baroko kemirwe. Nendo kuchenda chenda chenda mtauni. Basoma lakini chikaze chivuna. Shina 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 ushirikina. Aina maana. Heri vitina kuliko kulokana. Eo mama, eo papa, eo kuka. Mbisak, mwenye swak. Dalio king rapa, au sio.
Jesus is a winner but not a sinner. Mengi aliyotenda duniani ya ajabu. Even demons Jesus used to cast them with power. Also I know that Jesus ni mwana.
Anointed brother.
Amani ndiyo mada na kubali sikatai. Ndiyo hali sijidai. Muziki kwangu talanda sitawai isarenda. Wengine mapretender na mini nayo agenda. Peace is the thing, DJ give them the beats. Leave Jay on the hit say.
Kuni hitch kuni fata kusikiza so kujua. Taja taja takikuta kuigiza kutatua. Ya mashaka takupata takuna tatagundua. Ya kumacha kutumbata utakosa kuvumbua. Your business na jita victor. Your preacher kwa picha. Teacher kwa vibes. Believer kwa nature. Can peace mina letter.
Peace to Lensi pigamne, tundumishe amane, tuishi kwa umoja. Kandugu moja ni pilam, ni kuham, ni pefu, ni savai. Ni pehuo, ni kavai, ni pehao, ni kakae.
Di
DIY nimekuja kuwa show. Nina flow siku mingi nilitamba wote wakasema no, kwa sababu sina draw. Ninapenda vitu so sio eti na design. Ndio amani mimi na dry, yo man, ndio amani mimi na dry DIY.
When it is, I say when it is. When you drop on the Twitter, I'm big, I'm one day say. In a big year, now we are the jealous. My don't to go up, it's a baby to do I say. When it is, I say when it is. When you drop on the Twitter, I'm big, I'm one day say. In a big year, now we are the jealous. My don't to go up, it's a baby to do I say.